Tomorrow World. This is a Mad Decent stage right now. If you're having a good time, let me hear you say, hell yeah. I want to see you guys cause an earthquake right now. On the count of three, I want everybody jump. Make some noise right now. DJ Snake, I see you.
Talk much, I don't want interviews. I'm trying to get into you, then make you my enemy. Not playing at the bitch, man. Me don't like flat screen, asking me to breathe. Ha. Ha.
bend your knees and go down just like this. Go down 1 foot. Everybody go one time. All the way to the back. All the way to the right. On the count of three, I want everybody to jump with me. from Georgia and you're proud, make some noise right now.
Christ. If I live life on my knees, ain't no need to do this. Park it in front of looters. Next to that church is chicken. All you pussies is losers. All my niggas is winning. Screaming all my life. I want money and power. Respect my mind or die from less child. I pray my dick get big as the Eiffel Tower. So I can fuck the world for 72 hours. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want money and power. Respect my mind, oh, that.
All them other niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you're supposed to drown.
Ha 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 ha